Dikila. Hello, nafikia wana makumila. Leo na wajia sita piu kabila. Baraka zenu kwa kijana wetu. Melubo ni kijana mwenye utu kwa watu. Melubo, yuko very nice. Melubo, amegombea urais. Bibi ya kazi kwa Melubo siyo swali. Sibi na jeleza tangwa na ianza safari. Melubo kiongozi bora. Wazia kipata chansi waleshia kutuchora. Kijana yuko sapi. Bila haya wala wa atachukiwa zela. Melubo anafa. Melubo, Melubo, inakubidi kurelax. Melubo, Melubo, the time is now to impact, impact. Melubo, Melubo, kwanza inakubidi kurelax. Melubo, Melubo, the time is now to impact.
Yeye kwetu ndiye mwanga kututoa kwenye hili giza. Kajipanga tupitisha hadi pale tunapotarajia. Yeye kwetu ndiye mwanga kututoa kwenye hili giza. Kajipanga tupitisha hadi pale tunapotarajia. Melubo ah, Melubo eh, Melubo
it's the time for the church.
Melubo ah, Melubo eh, Melubo
it's the time for the church. It's the time for the church. Tumahene makumbina. Hanawezi, hanafa. Melubo fagiria wawa. Ni mkombozi wetu sotu shuja. Kutoka Makumbila sema yeye kinara. Katika huu msafara kweli amebarikiwa naja. Tunampenda, anatupenda. Sio siri wala hata tutenga. Safari hii acha meme ni fulai. Natelezea moja mdogo lodangai. Mambo anakwenda senaga ubaguzi wa kabila eti kisa masa. Sio siri anaweza. Ana sifa zuri za uongozi bora.
Hi hi talk to the sky. Don't get it twisted. Kura kwa masai. Usije kuyumba uta ngu shahi nyumba. Kazi ya kaska kusaka tarumba. Sia na chisemo sige data na pumba. Ni na wewe la zi mawe leo. Wakati ndiye huu kakijano sichelewe. Nafasi kama hii mwenye vigezo apewe. Kura yako muda wako. Kiongozi chupavu ndiyo chaguo lako. Kura yako muda wako. Kiongozi chupavu ndiyo chaguo lako.
Yeye kwetu ndiye mwanga kututoa kwenye hili giza. Kajipanga tupitisha hadi pale tunapotarajia. Yeye kwetu ndiye mwanga kututoa kwenye hili giza. Kajipanga tupitisha hadi pale tunapotarajia. Melubo ah, Melubo eh, Melubo
it's the time for the church.
Melubo ah, Melubo eh, Melubo
it's the time for the church. It's the time for the church.
Time is now to impact, sio fake. Melubo kama leader Makumbila hapingiki. Tayari tumemona kunchagua piga tiki. So bla bla za wazushi mamluki. Na mimi nafaa akipishwa na labeki. Rais atanga akikaa kwenye kiti. Ni mchapa kazi mwenye kima na ucheshi. Yani sikilizaji kwenye hoja ni the best. Kwenye hoja ni the best. Kwenye hoja ni the best.
Melubo ha, Melubo hey. It's the time for the church.
Melubo ha, Melubo hey. Melubo
it's the time for the church. It's the time for the church. Tumahene makumbila.